ibyumunya muke nibibura turara dushushu kongo tukabinjuya no mu masaha yo kuruhuka kubaka izina biravuna kandi biragora uca muri starego urya zitoroshye z'ubugome turihiringa tukirya tukimara Yeah.